Nyabalamani, mukama nyabalamani, bangwe.
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 Nyabalamani.
Nyambalamani, pangula lero nange, abange, nyambalamani nange, ebibadde binumba, ebibadde binondola, nyambalamani, mbi wangula lero nange, abange, nyambalamani nange, emisimu gye waffe egibadde ginondola, nyambalamani, mbi wangula lero nange, abange, nyambalamani nange, waliwo abantu wano betuuse nga tulaba bwe bayambala amaanyi obulamu bwakyuka abange nyambala amaanyi akosowire yali situtikidi yayambala amaanyi obulamu bwakyuka zenange nyambala amaanyi maba Bishofu Nasani yasoma na kyakusatu bwe yayambala amaanyi kati mutuuze mu Amerika nange nyambala amaanyi maba Bishofu Sayilasi teyalina mumanyi bwe yayambala amaanyi kati omuzungu yafumba zenange nyambala amaanyi nange leka twambala amaanyi twambala amaanyi leka twambala amaanyi tuwangule emyoyo abange nyambala amaanyi nange Mugembe, yali mwafulunkupe bwe yayambala amaanyi kati yayamba abanaku abange nyambala amaanyi nange Pasita na Mutebi yali awusigalo bwe yayambala amaanyi kati afuka misa abanene nange nyambala amaanyi maba Pasita Bugingo wano yali mukomba bokisi bwe yayambala amaanyi kati azimba Pentagoni abange nyambala amaanyi nange Pasita Kayanja yatandikira mu Kayanja bwe yayambala amaanyi kati abalira mu ddoola abange nyambala amaanyi nange abakyala n'abaami abavubuka n'abawala abakadde n'abazeeyi twambala amaanyi mikwano abange nyambala amaanyi nange leka twambala amaanyi leka twambala amaanyi leka twambala amaanyi tuwangule emyoyo abange nyambala amaanyi nange waliwo olunaku nange lwe nayambala amaanyi nekola embaga emizimu gyaswala ewaffe emizimu gy'obwenzi gisumulula omuliro wamba producer Laurenti tabulire ngoma mbibye atinze emizimu byangoya Agwanira ekitiibwa Mukama, agwanira matendo Yesu.